Tulianza zamani Bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani utoto ujana kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazimami kwa kinyanganyanga. Nikimona joto maja shokulo wana na data mazimami mtoto mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mimoyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
My totori, oh totori, totori. My totori, oh totori, totori. My totori, oh totori, totori.
Nachokupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao hayapunguzi power. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao hayapunguzi power. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu.
Iwe chumani, iwe jikoni,
ni mahaba full.
Nakisema love you,
me I love you too.
Na ndo mana
yana noga mapenzi,
mapenzi.
Ni matamu mapenzi,
mapenzi.
Ni moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti.
Wali mwengu wa wapendi,
mapenzi.
Washa sema aga mengi,
oh,
eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Washa semaga mengi,
oh,
eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Comic Slicer
exclusive from SureLoaded.com.